Exclusive from amksongs.com.ng.
Why do you want to go on the same way, Jassy? Baby, na echasi maniti malake wiki. Nziru kama mambe tunyumye mwembozi. Kati wai oche ndo sego cheko vesi. Oh, darling, baby, love, ne itango leo. Oh, darling, wanzi je wakasulini meo. Samanya die on me. Kati wali wache mboza uvako echi. Oh, pita wapene, pita tene. Numuangu leo, oh, dale. Oh, wanzi je wakasuli.